supu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu, niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia
niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu, niko masupu. Na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Mwona nkutita city na tumetoka visiti. Na die nya pro dry, wet not fry. I'm just a guy who you met and he hurts. Sidaidi zina venye muku wafisi. Ati mimni sana na trek, ati sana pira. Shepi ya pushe na ni mfupi fupi kaka tutu. Niki kanyandoka na penda kukisoka nega. Gari ni bigi lakini ndi beba tunajek.
Jia nyonyo kami nuwa legs. Jua nyonyo na miukunyo cake. Jua nyonyo kame nuwa legs.
Na bedunjulo jua nyonyo na miukunyo cake.
Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu. Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Set your tight girl. Na kuna mblaini atasema mina kwa copycat. Na nakwa beast toka east Mr. Cool Guy. Na ndakuteka ndakurada ndo kwe my girl. Tight girl, and I could take and I could say and I could tight girl, and I could take and I could say and I could
Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia
kuna shimo flani ni usna dingi dunda. After kuga pisuna ni shereki ubuda. Iyo place ukromazin kila space kuja. Inabakisa inengi ni kusereki shuja. Zimerunda ni mevuva ni mekata ni mesunda. Kuna chuna adijo frimo siria. Ana kamkutu kuruga ni kidiki. Iyo duda kidiki ananza kukua. Anarifuka, anafura, anapata beza na nguruma.
Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia
Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu. Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.